kulya ng'ebintu by'okunyisa obibako bitya okimanyi bulungi nze kinsanyusa kulingirira kukulaba ensonga z'omukwano nkulu zisana na pulida nazitulamu okuziwoza nazisengeja neyekenenya naye mukwano gwaziwangula oba tufuneyo looya lawyer. To stand between our differences. To sign a lawyer. Oh, to phone your lawyer. Lawyer. To stand between our differences. To sign a lawyer. Abalungi tubanyumirwa kubaba omu babanga chakulya mazima nabonyabonya obwongo nabeera ng'enguli bwakata leka kube musujja lavu y'embudabuda nze kasida simumira omulungi we muyoya nakyayiwakawa nempumula loya oba tufuneyo loya loya to stand between our differences tusana loya oba tufuneyo loya loya to stand between our differences to sign a lawyer. Mukwano ngenda kugula kuma kebei akasibe miaka nga tweyagala kote tukula erinyiza yetwali mpanulira mukwano ngenda kugula tochi amanyi emulisa mubanga nga tukyalayo ne tubula noleta nebigobe nensoloboza oba tufuneyo looya looya to stand between our differences to sign a lawyer. Oba tufuneyo looya looya to stand between our differences to sign a lawyer.
Oh, no. Oh.
Ne wobeera omukopi ne wobeera omugaga gw'okuvuga omukwano mukulu tegulina bigutuma kufuga otuluka yo murubi nono nyo mwagalwa yesi yo mwanafiki to stand between our differences to sign a lawyer.